Kiwa Studio.
Tane kadawe Yesu, chunya kedo na dia donje gima. Tane kadawe Yesu, chunya kedo na dia donje gima. Chunya ilungi ketelwe, dirom na dia donje gima. Chunya ilungi ketelwe.
Don't give